Kokoriko Production.
Kokoriko Production.
Washa. Tunawapita kwenye line.
Checking in Europe, bro. Yeah. It's time to be south.
Yeah.
Kutoka kwa mta.
Yeah.
Wana to know.
Yeah.
Nishaki washa.
Yeah.
Pita kwa pusha ukao. Situ nangara, mshara tatulipa loud. Apologyolo sama kwa mgod. Maneno does FX2. Middle gang si stupa you. As hot pigo kung fu. Awezi shindana na mi. Dhoruba fuga tsunami. Niko na wana.
Yeah.
We meet it on me. Kusoma wezi. Ata picha pia uoni. Track it down. Mic na ilamba kakoni. You know what I do. Mire something true. Niko na wana. This is too for you.
Washa. Tunawapita kwenye line.
Boom, shaka raka na kuja kabo. Boo, ba. Checking me na panda na vest kama kimbuga. Let me show you how we do now. Play this hip hop. Is your music now? Now. Mziki nazidi kufanya na meki mama ne madili na bigia. Checking nazidi kutema madini wachawi wote mina finya. Kama wezi cheza na ili biti fata kiki ama daki like this. I'm a doggy like this. I'm a doggy like this. And this is how we do.
This is how we do.
And this is how we do.
This is how we do.
Washa. Tunawapita kwenye line.
Mandriki kapiga biti. Jiplasta kaweka kiki. Kwa trap watu shikiki. The genie ya pakaliki. Wakingoja wala sifiki. Masnichi sitabiriki. Kama chuma simiminiki. Na shimu ninachopata. Nikizishika ninajikata. Wananita jini makata. Na meza na katakata. Kulabo ninazipata. Marangi na pakapaka. Kibuma ninatesheka. Ikibuma ninazishika. Ninazishika.
Jiplasta.
Ninazishika.
Kokoriko Production.